JazzyMidunda.com.
Kwako sino semi na vile ulivyonuna baby. Oh yeah, oh yeah. Love una vichenji mzuri na ufeki vile ulivyonuna baby. Nuna, no no. Penzi letu sio siri tena dale. Najitangaza hadharani. Oh baby, yeah. Oh baby, yeah. Unayo nipandani ama kichumbani. Ibaki siri ya wewe nami. Oh bebe, yeah. Oh bebe, yeah. Ah. Kama mwili nitatoa sadaka. Umenizalia wakufanana. Mana weso namba tasa. Unanipa na sinzia vile najisevia. Oh baby, hey. Oh baby, hey. Penzi letu sio siri tena dale. Najitangaza hadharani. Oh baby, hey. Oh baby, hey. Unayo nipandani ama kichumbani. Ibaki siri ya wewe nami. Oh bebe, yeah. Oh bebe, yeah. Ah. Najitangaza hadharani. Oh bebe, yeah. Oh bebe, yeah. Unayo nipandani ama kichumbani. Ibaki siri ya wewe nami. Oh bebe, yeah. Oh bebe, yeah.
JazzyMidunda.com.